baby try me.
The super river.
Ziko wakunzwe na benshi, ubabazwa na benshi, abo wahaye urukundo nibo bankurishije. Nzaguha urukundo rutandukanye nabo, sinza gusiga ahantu hose
ngiye.
Yeah.